Mungu wetu, na mfalme wetu.
Viumbe vyote vya Mungu wetu,
na mfalme wetu.
Pazeni sauti,
yini nasi mwimbe. Nasi mwimbe. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu.
All creatures of our God and King,
osifu ni Mungu.
Lift up your voice and with us sing,
osifu ni Mungu.
The burning sun with gold and beam,
imbeni, imbeni.
The silver moon with softer gleam,
pazeni sauti, imbeni.
Viumbe vyote vya
Mungu we, na mfalme wetu.
Viumbe vyote
Mungu we, na mfalme wetu.
Pazeni
sauti,
ili
nasi mwimbe.
Pazeni
sauti, ili nasi mwimbe. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu.
Now rushing when that ark so strong,
osifu ni Mungu.
Ye clouds are sailing heaven along,
osifu ni Mungu.
The rising morning praise rejoice,
imbeni, imbeni.
Ye lights
of evening find a voice, pazeni sauti, imbeni.
Viumbe vyote vya
Mungu we, na mfalme wetu.
Viumbe vyote vya
Mungu we, na mfalme wetu.
Pazeni
sauti, ili nasi mwimbe.
Pazeni
sauti, ili nasi mwimbe. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Tu sifu Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Oh, sifu ni Mungu. Tu sifu Mungu.
Thou flowing water, pure and clear, make music for thy Lord to hear. Thou fire so masterful and bright, that giveth man both warmth and light.
Yum,
Mungu
we. Yum,
Mungu
we. Pazeni
sauti.
Pazeni
sauti.
Tutifu Mungu. Osifu ni Mungu.
And worship him in humbleness.
Osifu ni Mungu.
Oh, praise the Father, praise the Son.
Imbeni, imbeni.
And praise the Spirit, three in one.
Pazeni sauti, imbeni.
Yum.
Mungu we, na mfalme wetu.
Yum.
Mungu we, na mfalme wetu.
Pazeni sauti, ili nasi mwimbe.
Pazeni sauti,
ili nasi mwimbe.
Amen.
Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu.
Amen.
Watu wote, viumbe vyote, awa yeyote, sifu Mungu.
Tifulimungu. Oh, Tifulimungu. Oh, Tifulimungu. Tusifu Mungu. Oh, Tifulimungu. Oh, Tifulimungu. Oh, Tifulimungu. Tusifu Mungu.
Fazeni sauti na wote imbeni. Oh, Tifulimungu.